Education is a must. I read your ways of production.
Twala bana basome guno mulembezi gwabatasoma. Tole simbyo sasule balizi kudiza bwe baliziweza. Oba wana nti wazala bawanvu bawanvu nyonge mivule. Oba wana nti wazala bamanyi bamanyi nyo bachiwago. Basomese bafune amagezi balikola ebya magero. Twala bana basome guno mulembezi gwabatasoma. Twala bana basome bakuguke mu byonna bye twalemwa. Twala bana bayige bateseze gwanga likule. Balitindike ngende mpavu bali bayita kabazira. Tetuba wana nti wazala banene nyo ne batufukire mvubu. Koba bibita noba kuze jejo yonna biri bayita mugalo. Balizanyanga balimenya nesowani okunyiga kubenga kwa kigero. Gekede oh. Bakabala nevalinde kubalweri chave jerekede Baguma omusana nebe guaka muka maba wanilide Nebwezi vangudo za kuzindi wangaba professional. Nebwezi vantindo za kuwanyi wangaba professional. Ba professional, bali tindi kenge nembavu, bali baita kabazira. Kutuba wana nti wazala banene nyo, ne batufukire mvubu. Boba bibita noba kuze jejo, yonna biri baita mugalo. Balizanyanga balimenya nesowani. What you get on.
Ooh, teachers us today. Educate the youth today. Don't you wait another day. We are the children of today.